Iyi radio mwumva ni radio inkingi, inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda.
Bakunzi ba radio inkingi, turabasuhuje kuri uyu mugoroba. Ndi kumwe na Karoli Ndereyehe, muribuka ko ari umukomiseri ushinzwe itangazamakuru mu ishyaka FDA inkingi. Kuri uyu mugoroba rero namuhamagaye kubera itangazo ishyaka FDA inkingi ryasohoye kuri Enoch Ruhigira. Karoli Ndereyehe, wiriwe?
Wiriwe Gaspar.
Ishyaka FDA inkingi kuri aya manywa ryasohoye itangazo rivuga ibintu bya Enoch Ruhigira. Mbere wenda ko tuvuga ikirimo Enoch Ruhigira, wabwira abatwumva Enoch Ruhigira ni muntu ki?
Komera, Enoch Ruhigira twamenyanye kubera ko duhuriye ku mwuga w'ikigoronomo. Nuko namumenye, ni umuntu w'umugabo ufite indangagaciro nyarwanda, kudahemukira abandi no kutajya muri za rwaserera. Yakoze muri zari, akora abana ministre wa finance, yabaye directeur wa osiri, hanyuma za gukora no mu biro bya perezida, ari naho twahunze akora. Nibyo nakubira, uretse ko hari ikindi muri 88 ndumva yarabaye na sekretari jenerali wa sendika y'abakozi mu Rwanda, Sestrale. Urakoze.
Ariko umuntu yavuga n'ibitabo yanditse ko muri ubu buhungiro yanditse ibitabo bibiri.
Nibyo, Gaspari yanditse ibitabo bibiri mu mwaka w'2011. Ni ibitabo bivuga uko ibyo yarazi ku byerekeranye n'uko intambara yateye, imyifatire ya perezida wa repubulika, uko za negosiyasiyo zarusha zagendaga n'amabwiriza yatangwaga. Rwose yanditse ibitabo bibiri bigaragaza neza ko hari byinshi FPR ivuga bitari byo, kandi yagaragaje n'inyandiko bishingiyeho. Ubwo rero umuntu wakwifuza kuzamenya izo nyandiko ashobora kuzisanga cyane cyane mu gitabo cya kabiri. Ibyo bitabo byitwa La fin tragique des régimes, volume ya mbere ikitwa L'oleg démocratique gaspillé, ni ukuvuga mbese impano za demokarasi zapfushijwe ubusa. Hanyuma hakaba n'ikindi cyitwa Une vision étouffée par des intérêts partisans, ni ukuvuga ko mbese abantu bapfubije ibyo abanyarwanda bifuzaga bashingiye gusa ku bintu mbese byo bibareba abantu baka aho kugira ngo barwanira u Rwanda uko rwatera imbere, bakarurwanira bireba gusa bihereyeho cyangwa se bahereye ku mashyaka yabo gusa, ariko batarebye inyungu rusange z'abanyarwanda. Ibyo bitabo byombi rero bishobora kuboneka, ndumva kimwe kigura amayero 20. Ubwo rero ababishaka bashobora no kureba aho babigurira no kuri internet. Urakoze.
Urakoze. Mu itangazo rya FDI inkingi rero ryasinywe na Justin Bahunga ushinzwe ububanyi n'amahanga mu ishyaka FDI, muravugamo ko Ruhigira bamufashe ku itariki 27/7 bamufatira mu Budage, byagenze bite?
Nibyo, Ruhigira nk'umuntu wese wigenga kandi ushaka ubwigenge yavuye cya mbere uziko nk'uko twese twahunze, yavuye nawe mu Rwanda muri 1994. FPR mbese aho ifatiye Kigali arahunga anyura mu bihugu byinshi. Ubu ngubu akaba yabaga muri Nouvelle-Zélande. FPR rero yabonye amaze gusohora biriya bitabo ni naho rwose yamwibasiye cyane imurega kuba yaragize uruhare muri genocide ngo yagize uruhare muri genocide nkuko mbese ibyegeka ku bantu benshi batabanze kuyishyigikira ndetse aha nakwibutsa ko Ruhigira bigeze no kumusaba kujya muri guverinoma ya FPR akanga nabyo ubwo ngubwo biri mu nzigo imufitiye Ruhigira rero ubwo yarahunze nyine ajya muri Nouvelle-Zélande niho ubu ngubu yari afite ubwenegihugu bwaho noneho muri Nouvelle-Zélande rero FPR yohereje y'ibirego nkuko ibyohereza ahantu hose ikurikirana abantu batayemera noneho aza kuburana aratsinda yewe ndetse na yandikira na Interpol ikora nyete zayo ku buryo mbese yanamuvanye no ku ilisiti ubu rwose ugiye kuri lisiti ya Interpol Ruhigira ntawe uhari mu Budage rero sinzi uko byagenze urabizi aba bantu baba bagifite impapuro za kera yenda ngenda keka ko ariho byahereye ubwo rero yaragiye mu rugendo azindukiye abavandimwe noneho ageze mu Budage Frankfurt baramufata ku itariki ya 20 z'ukwa karindwi bamaje kumufata rero barebye basanga ntabwo ari kuri lisiti ya Interpol baravuga bati uko biri kose kubera ko wabaye kuri lisiti ya Interpol turabanza tubaza u Rwanda icyo rubitekerezaho ubwo rero agahuka ari kabonye umunyutsi u Rwanda rwahise rusimbukiraho rwose ruravuga ruti mumufate ndetse ahubwo munamutwoherereze abandi barababwira bati none se ko tubona dosiye ye nta kirimo abandi baravuga ngo dufite ibirego nuko Abadage batanga iminsi 90 yo kugira ngo ibyo birego bibe byabagezeho kugira ngo babisuzume barebe niba bakwiye kumurekura cyangwa se kumugumishamo cyangwa kumukoresha ikintu ubwo rero ngo kuko byagenze kugeza ejo bundi ubwo yenda turi buze kubigeraho ubu ngubu rero aracyarimo nyamara Interpol rwose yamuvanye ku ilisiti kuva kuri mu kwezi kwa cyenda ku mwaka w'2015 urakoze
ariko guverinoma y'u Rwanda nk'uko ubivuze uziko yashyize abantu ku maliste ayo maliste abayishi baracyayafite muri za ambasade ku bibuga by'indege rimwe na rimwe cyane cyane nzi ngo hari nk'abantu bajya mu Bwongereza cyangwa muri Canada ugasanga ngo wasanze ari kuri lisite hari n'ibindi bafata biriya bya ibintu guverinoma y'u Rwanda yicara ukumva ngo umuntu ngo ubuhereje ngo mandada re international ibyo byose se uretse ibyo bya Ruhigira yari kuri Interpol wenda aho nibyo ababijyanye nayo mariste nizo za mandada re international rimwe na rimwe ziba zififitse umuntu atamenya naho ziri
bose wugushije ku ngingo nibyo ibibazo by'imena naho biri arega ibibazo by'imena biri ko mu Rwanda urabizi ko FPR imaze gufata ubutegetsi yari yaje yizeza abanyarwanda ibitangaza ivuga ko ibazaniye demokarasi kwije kurwanya byabitugukwaha kugiye gushyiraho amajyambere n'ibindi ariko imaze kuhagera nabajyijemo rwose bahoze barwanira FPR ubu baravuga bati rwose ntaho ubugome bwa Kagame buhuriye n'ubwa Habyarimana ndetse nta naho byigeze bibumanza nta bundi bugome cyangwa se gusubiza igihugu inyuma byakozwe nko mu gihe cya FPR yego iravuga nyine ngo ifite yazanye amajyambere ibyo ngibyo ngo bikagaragazwa n'ubwiza bwo mu mujyi n'ibindi bigezweho muri iki gihe ariko cyane cyane byihariwe n'abantu bake cyane batageze no ku 10%. sinzi niba uruzi ko babantu batageze no kwicumi kwijana bihariye ubukungu bw'igihugu burenze 60%. Urumva rero kandi nawe umaze iminsi utangaza ko abanyarwanda bishwe n'inzara, ko harimo abarimo guhungira hirya no hino, ariko nyine ntabwo bibuza ingoma ya FPR gukomeza gusesegura amafaranga, yubaka ibintu byo kwereka abanyamahanga no kwiyemera kugira ngo yerekane ko yateye imbere, ndetse ikanagurira n'abantu bagomba no kuyamamaza. Hari nka sosiyete nabonye FPR ibihumbi byo mu Bwongereza, ibihumbi 50 by'amadolari buri kwezi kugira ngo yitake. Iyo kontra rwose ndayifite, narayibonye. Urumva rero iyo uvuze ko ibyo FPR ivuga atari byo, cyangwa se ikabizi ko hari amabanguzi, nta kundi kugira ngo FPR ikuburabuze, ikuvane mu nzira, uyiyoboke niba uri umunyantege nke, cyangwa se uceceke niba uvuga uti ntawamenya, igushyira kuri lisiti. Cyane cyane abo yibasiye rero n'abantu bose bigeze kumenya amabanga yayo, nka Ruhigira nk'ibyo yanditse muri ibyo bitabo bibiri, cyangwa se ukaba uzi ubwicanyi bwa FPR, cyangwa se ukaba waranze gukorana nayo nyine uvuga uti ntabwo nakorana namwe mutubahiriza demokarasi, cyangwa hari ikintu waba uzi ku bwicanyi bwayo. Niyo mpamvu rero abantu bari ku marista benshi ibarega ngo bafite ingengabitekerezo cyangwa ngo bateguye jenoside. Yewe hari naho bavuga gusa ngo penseur, ni ukuvuga ngo umuntu utekereza, ngo watekereje, ariko inyuma yaho ubwo ntibaje bashaka kuvuga ngo umuntu watekereje jenoside igakubitaho nta kindi kirego. Nzi amadosiye menshi y'abantu benshi cyane bamaze rwose imyaka n'imyaka kugeza n'ubu bashyize kuri ayo mariste y'abashakishwa, ariko akaba nta kintu na busa kibaregwa. Ubwo rero nk'uko bivuze ayo mariste arakorwa mu Rwanda. Yewe bashyizeho ndetse na n'ikigo cy'umwihariko kitwa Genocide Tracking Unity, kiyoborwa na Sivo y'Intore, ari na DMI yirirwa ikoreramo nyine, ireba abantu bose batemera ubutegetsi bwa FPR. Yakumvura avuze yaba hari ikindi kintu ikuziho ikabigukubise ku lisiti. Aha rero bahera nyine bahera ku mategeko ya Interpol, mbese atakumira, kuko buri gihugu gifite uburenganzira bwo kuvuga ko gishakije umuntu kikamushyira kuri Interpol, kikohereza ibirego. Ubwo rero ubundi bavuga ko buri myaka 5 ikirego cyagomba guhindurwa niba ntabe hari umuntu aba afite uburenganzira bwo gusaba kuvaho. Nuko nguko na Ruhigira abigize, uretse ko yari amaze no gutsinda urwo rubanza. Iyo tracking unit rero buri gihe niyo ikora ibyo ngibyo, ikavuga iti nta kundi byagenda, uyu muntu mumushyire kuri liste. DMI kazi ikavuga iti uyu muntu mumushyire kuri liste. Yewe bagezeho naho urabona n'abantu bahoze muri FPR benshi ndetse n'abarokotse, urabona nka Mushayidi nawe bamureze ingengabitekerezo, uretse ko bamufatiyeho abo ba Kayumba n'abandi na ba Rudasingwa, nabo ubu babarega ingengabitekerezo ya jenoside. Utekereze rero n'agahuma munwa, kuko u Rwanda rufata uwo rushatse rukamushyira kuri iyo liste. Kandi nyine iyo udashikamye ngo ushire ku bwoba, wifungira mu nzu nyine, kandi ubwo baba bagushoboye, cyangwa igakora uko ishoboye kose ukajya mu manza ugatagaguza n'umutungo mukeye wari ufite. Ibyo rero nibyo abantu benshi ubona birinda bakanga kugira ngo batakoma rutenderi bakavuga FPR igahita ibashyira kuri ayo mariste. Ntabundi nk'ubu baravuga ngo hari abantu barenga niba ari 1,000 bingahe bashakishwa, ubu niba bageze ku 600,000. urumva rero ayo mariste ndumva abantu benshi bize n'abatemera FPR abenshi bayariho urakoze
eh ndabona muri komunike muri itangazo rya FDU bavuga ko ruhigira ngo yari kukiwe ngo mu kwezi kwa kane ariko mwe muri iri yatangazo ndabona bavuga ko ari kubeshya bagiye bahindura ibirego kuko nyuma mu byasohotse mu kinyamakuru igihe ndabona abarongeye bashyiramo ibindi bitari bya mbere wabisobanura ute Karo
nibyo ngibyo igihe ndakeka ko uzi ko nacyo cyandikwa cyane cyane n'abantu kibona amakuru avuye muri DMI nayavuye muri yo tracking unit nayo ikorana na DMI ubwo rero bamanje kurega Ruhigira nyine ko yicishije abantu ku kibuye bavuga ndetse n'amatariki noneho igitangaza nyine nkuko bashanzwe bapfundikanya bakarega umuntu ibinyoma urumva nyine igihe cyo kugira ngo umuntu azagere igihe cyo kwiregura icyo kinyoma kiba cyaratambutse cyane cyane ko bo babishyira mu binyamakuru bikajya kuri za mudasobwa bigakwira isi yose aho ugeze hose bakavuga bati dore umwicanyi kandi nyine ntacyo wakoze igihe rero cyo kugira ngo uzagire igihe cyo kwiregura nuko nguko abantu basigwa icyaha nyine ugasanga bakisigwa mu mafuti babagerekaho ibyaha batigeze bakora Ruhigira rero bamureze ko yicishije abantu nyine ku kibuye noneho aza kugaragaza ko ibyo bintu atari byo kubera yuko amatariki bavugaga ko yicishije abantu ku kibuye yari mu Bubiligi ndetse n'ubutegetsi bw'Ububiligi buza kugaragaza ko koko ariho yarari biri mu bintu byamukijije nyine bigaragaza ko atigeze yicana atigeze agira uruhare mu kwicana ku kibuye bavuga ngo mu kwezi kwa kane kwa gatanu no kwa gatandatu muri 94 ngo yicishije abantu ku kibuye ubwo rero amagiye kubitsinda Interpol imuvanyeho ubwo ikinyoma cyari gitangiye kubura ipfundo noneho abantu baravuga bati ubuse biragenda bite noneho babonye nyine yanditse na biriya bitabo bati wapi tugomba kubona uko tumugira sinashidikanya ko na nubwo ngubwo yenda bashobora no kuba barohereje ibindi birego aho ngaho no mu Budage birimo nyine bakavuga gusa bati uyu muntu arashakishwa ntacyo bararega ni nayo mpamvu njye ntekereza ko harimo ikibazo kuko iyo haba hari ibyo birego ntabwo Budage buba bwarahaye u Rwanda iminsi 90 kugira ngo butange ikirego niba bwarahaye u Rwanda iminsi 90 ngo butange ikirego nuko icyo kirego ntacyari gihari abantu rero baraterana baravuga bati noneho se turamuheraye ko ibyo kukibuye byazambagutse ko tudashobora kumurega ibyo bintu none twamurega iki baba nka Semuhanuka rero uramuzi Semuhanuka w'igihangage mu kubeshya bati nta kundi bati kubera yuko yakoranye na Habyarimana nta kuntu ataba yaragize uruhare mu gutegura genocide ariko urabizi Gaspar rwose ko za raporo nyinshi ni za Roni ndetse na ruriya rukiko mpuzamahanga rwabaye arusha rwakurikiranye abantu bakekwagaho kuba bagize uruhare muri genocide rwagaragaje ko iyo planification ko inama zitegura genocide ntazigeze zibaho ndetse rwemeza nuko umuntu agomba gukurikiranwa ku giti cye urumva rero mu gihe ejo bundi baranditse bati yafatanyije n'abagosora afatanya na Sagatwa afatanya na Nsengiyumva na Tori kugira ngo bategure genocide bicishe n'abantu mu Bigogwe ku Gisenyi mu Bugesera Kibirira hagati ya 92 na 94. Urumva rero ko cyakirego cy'ambere babuzaho bagihera kuko basanze ibyo bamuregaga ari binyoma niwe bazanye ikinyoma cy'akabiri bati reka tube tumuhimye abarimo ariko abantu babe baze ko yakoze ibyo byaha igihe cyo kuziregura nubwo azatsindwa tuzaba twamuhamije nta kindi niyo nayo mayere FPR ikoresha kugira gusa ngo ihime abantu none se nkuko bizi Gaspari ko byabi by'abagogwe byabaye ibyo mu Bugesera byabi byo muri Kibirira uzi ko hari raporo yigeze gukorwa na za ONG zigenga zarimo nuri ya Carbonara wigeze gukora mu biro bya President Bizimungu w'umufaransa harimo n'abantu benshi harimo n'abanyarwanda bandi iyo raporo rero uziko yigeze gukorwa ndetse igashikirizwa guverinoma muri 93 iyo raporo nta hantu na hamwe bavugamo yaba Ruhigira yaba Nsengiyumva na Tori yaba Bagosora cyangwa se Sagato urumva rero ibyo ni bipapirano bishye ikindi cyakabiri nuko Ruhigira niba koko yaranateguye iyo genocide niba yaranagize n'uruhare mu nama none se yari kubona genocide itangiye aho kugira ngo arebe ukuntu yagera ku byo yatekereje agahita ahunga kuko kuva indege ya Habyarimana ikigwa nzi ko Ruhigira cyangwa namenye ko Ruhigira yaba yarahungiye muri ambasade y'Ababiligi ari nabo bamujyanye bakamugeza mu Bubiligi imbere y'uko yerekeza ahandi ajya gushaka ubuhungiro none se urumva koko icyo atari ikindi kinyoma gishaje cya Semuhanuka cyo kugira gusa ngo babone uko bahima Ruhigira ni ikibazo gikomeye igihe FPR gihari igihe igitegeka nk'uko igitegeka ibona hari abantu bayirwanya nta kundi bizagenda nyine igomba gukora uko ishoboye kugira ngo ihimbire abantu ibinyoma ibone uko yatera kabiri urakoze
ibyo uvuga nibyo Karori kuko bira bintu byabaye ku Kibuye bikaba za Kibirira bikaba mu Bugogwe guverinoma yari icyo gihe Habyarimana yashyizeho za komisiyo zo kujya kubyiga kandi icyo gihe hari amashyaka menshi nk'uko itangazo ribivuga koko bashyizeho komisiyo yari iyobowe n'uri ya mukwasindi kubwabo yamuremye iyo raporo ngira ngo nayo ndabona muyivugaho wagira icyo uyibwiraho batwumva Karori kugira ngo abantu bajye basobanukirwa
nibyo Gaspari pardon iyo raporo nayo yabayeho uretse iyo ya za ONG navuze abantu bashobora no kubona kuri internet baturutse no kuri iryo tangazo twohereje ko twashyizeho aho bashobora kuyibona kuri murandasi hari indi komisiyo yashyizweho na Leta y'u Rwanda uzi ko icyo gihe Leta guverinoma yari irimo n'abantu baturutse muri opposition ndetse premier ministre akaba yari Dr. Nsengiyaremye Dismas ubwo rero bashyizeho komisiyo yo gukora nkete cyane cyane ndetse n'umubyerekeranye n'ibyabereye mu Bugesera ku Gisenyi no ku Kibuye ndetse no mu Ruhengeri iyo komisiyo rero nk'uko bivuze yari iyobowe n'uri ubu ngubu senateur Augustin Yamuremye wari ushinzwe n'ikigo cyo guperereza ngo yari directeur general wa service de renseignement urumva rero ko nta kuntu atari kumenya uko ibintu byose byari biteye niba koko yarakurikiranaga ibyabaga mu gihugu ndetse harimo n'abandi bantu baturutse muri za parti zitavuga rumwe na guverinoma ya Habyarimana icyo gihe nyine mu Rwanda hari ubuyobozi buteye ukwabwo sinzi niba hari ahandi bwigeze bubaho kuko bavugaga ngo guverinoma ngo igizwe ngo na MRND ngo n'abantu bo muri opposition ntabwo bibaho iyo umuntu ari muri opposition aba ari muri opposition reka tubyihorere ibyo ngibyo n'indi nurundi rwego icyo gihe rero iyamuremye nawe yatanze iyo raporo ayishikiriza guverinoma mu kwezi kwa kane 1994 urumva rero ntabwo intambara yari yakubuye ubwo ndetse hari n'inumero zibarwa yayohereje abantu bashatse bayibona avuga ko atanga raporo nyine y'ibyo babonye muri iyo raporo yaba ruhigira yaba bo basagatwa yaba banse ngiyumva nta numwe ugaragaramo urumva rero iyo ni raporo ya kabiri igaragaza ko ibintu barimo kuvuga ubu ngubu ari bipapirano byo kugira ngo babone ukuntu baba baratesha umuntu umutwe na ubundi cyokora nta kidutangaza kirimo kuko niyo mikorere ya FPR urabyumva ntabwo kandi bizahagarara kugeza igihe nyine gifite imikorere yabo izi ko gucecekesha abantu ari cyo kizarangiza ibibazo mu Rwanda cyangwa se ko ari cyo kizatuma haba ubwumvikane hagati y'Abanyarwanda ahubwo barimo kujyana abantu rudubi ibintu rudubi kuko abantu nyine baravuga bati n'abari bacecetse baravuga bati ni handi hacu n'ubundi ruri abandi rutatwibagiwe natwe bizageraho bitugereho ubu rero abantu bari bakwiye guhagurukira rimwe cyane cyane abantu bagize imana kuri ubu ngubu twita ibyago mu gihe cya FPR cyo kwiga cyangwa kugira umwanya w'ubuyobozi imbere y'ingoma ya FPR byanze bikunze abo bantu bose bazagira ibibazo na biriya bya nyina rureshwa bavuga ngo batumiye abantu bajye mu gihugu bajye kureba ni ukugerayo nyine bamara kubavanaho ibyo babashakagaho nabo bakongera bakafungura dosiye bakabakubita mu munyururu cyangwa se bakabarigiza ngiye ibyo nguko ibya FPR na dosiye ya Ruhigira uko iteye muri iki gihe urakoze
ariko uko bigaragara buriya FPR impamvu ikomeza kugenda yenyegeza ibeshyira abantu isa naho hashiri igihe ukabona yongeye kura ibiriya bintu by'amaristike za mandadare ngira ngo ahenshi ibishaka kugira ngo abantu batazagira igihe cyo kuvuga amabi yakoze
nk'uko nabivuze mu kanya hari ibintu bibiri FPR yafashemo ingamba icya mbere wabonye ukuntu yagiye ihindagura amazina ya za komine aya za prefegitura suprefegitura ubu ngubu yayise ukundi ibyo byose ari ukugira ngo basibangatanye ibimenyetso by'ibibi bakoze kuko urumva umwana uvutse uzi ngo province de l'est cyangwa se district y'iniyi akumva iryo zina we azafata ibyo ngibyo kumubwira ngo abantu ngo biciye abantu ngo muri Nyacyonga hatakibaho cyangwa se ngo mu Ruhengeri babifata ukundi urabona bariya bose bishe muri za zone tampo ayo mazina yose ntakiriho FPR rero kugira ngo sibangatanye ibyo bimenyetso byose yahisemo guhindagura amazina uburyo bwa kabiri yavuze nubwo guhiga abantu bose bariho icyo gihe baciye akenge abize abanditsi abantu bo muri za kiliziya abantu bo mu bigo byigenga abantu bose bagize icyo bamenya ku bibi bya FPR abo bantu bose FPR irabahigisha ubuhinga urumva rero ni hitamo ibyo byose bikorwa se kubera yuko FPR yaragifata ubutegetsi atari ukugira ngo ikize abanyarwanda cyangwa yunge abanyarwanda ahubwo ari ukugira ngo abari ku butegetsi ubu ngubu babugereho nawundi ntabwo byasobanuka ukuntu Kagame urabona abantu bazanye bose bafatanyije urugamba muri FPR amaje kubamaraho uretse abamucururiza n'abirirwa bapfukamye akabakubita inshyi bakemera abandi bose abatishe barahuze none se urumva urwo Rwanda ruru urabizi ikindi kandi cya FPR ivuga iti bitabaye gutyo nta kundi byagenda urabizi ko n'ibintu bya genocide urabizi ko ngo bishaka kuvuga ngo genocide ngo yahereye ndetse kera ngo no kuva muri revolution ya 59 kubera iki kuko abantu bose bagize icyo bahuriraho no kuvana abanyarwanda mu buja no guha abanyarwanda uruhumekero abantu FPR ntibashaka kuko baba bafite amateka avuguruza ya FPR urabizi ko abatutsi basigaye mu Rwanda FPR yabamarishije uretse nabo nabaruzi biza nabandi ndetse n'ubu ba naba barudasingwa na bakayumba basigaye babyandika koko FPR ntabwo yarishishikajwe no guhagarika genocide ntabwo yarishishikajwe no gutabara abatutsi basigaye mu gihugu urabizi ko hari n'igihe bigeze kuvuga ngo none se ngo ushobora gusobanura babwira abatutsi barokotse ngo ushobora gusobanura ute kutapfuye ubwo ngo ni ukuvuga ko wari umugambanyi cyangwa wari ufatanyije n'ingoma yari ihari ndetse nyine yabazi no kuvuga ibifaransa baravuga ngo ni pepa kase ngo ntabwo ushobora kurya umureti utamennye amagi ni ukuvuga ko abatutsi bari barasigaye mu Rwanda ntabwo cyari ikibazo cya FPR bagombaga gupfa kugira ngo Kagame ashobore kugera ku butegetsi nta kindi cyari kimushishikaje kuva rero bugezeho agomba kureba izindi ngamba zituma atabuvaho urabona ejo bundi yahinduye constitution ashaka kugeraho kugumaho kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri hari na 34 urumva rero mwaka w'ibihumbi bibiri na 34 nashobora kubigeraho nta muntu wari mukuru intambara ya FPR gitera nta uzaba gihari abenshi urumva azaba asize imyaka hafi 40 abatoya bavutse icyo gihe bazaba bafite imyaka 40 abari bayirengeje bose azaba ari abasaza abandi barapfuye urumva iyo ni indi ngamba yo kuvuga bati twakomeza gushimangira gute ubutegetsi n'ubwikanyize dufite muri iki gihugu kugira ngo hatazagira uduteraho rwaserera nizo nubwo buryo butatu FPR ikoresha guhindura amazina gutoteza abayirwanya cyangwa batayemera no gukora uko ishoboye kose kugira ngo ibarimbure ndetse itegereze yitonze ifata ingamba zo kugira ngo izagume ku butegetsi kugira ngo abagire icyo bazi bose bazabe batakiriho muri icyo gihe Kagame azari ku butegetsi urakoze
ariko uruhigira ndabona baramutangiye kera nasubiye inyuma nsanga deja mu 2014 witwa Tom Ndahiro yarandikaga ngo uruhigira mu mugambi wa genocide kuvuga rero ko wa mugani uriya Tom Ndahiro nawe sinzi niba uyu mumenya Karoli ariko iyo yavuze ibintu nuko baba baratangiye kubitotoroza hari byaba bijyanye n'ibi ngibi barimo byatumye bafata Rwigira
none ntumva ko Tom Ndahiro yamwanditseho mu 2014 none ibitabo bya Rwigira ntibyari byasohotse mu 2011 urabyumva nyine aho bijyana Tom Ndahiro rero ni umuzindaro wa Kagame ni nawe wirirwa yuzuza ibintu kuri internet kuri za mudasobwa nyine aserereza abantu mbese ni nkawe ecrer niwe utangira ibintu DMI izaheraho kugira ngo irege abantu uko bigenda rero Tom Ndahiro arafataka akibasira nk'umuntu nyine DMI iba yamubwiye akamwandika kuri za mudasobwa yamara kumushyiraho DMI ikamukorera ikirego ikacyohereza muri icyo bihugu uwo muntu arimo noneho muri ibyo bihugu umuntu arimo bakavuga bati uri umwicanyi kabombo utise ndi umwicanyi gute bati twabibonye no kuri za mudasobwa dore biranditse dore Ndahiro yavuze ibi yakunze ndetse no mu gihe kishize gukorana cyane n'umugore witwa Rakia Omar, nawe FPR yandikaga za raporo ikamuha akaba ari uzisinya, bakavuga ngo ni ikigo kitageraho kibogamiye ngo cyabyanditse, kandi nyine abari DMI yakoze raporo ikayiha Rakia akayisinya. Rakia rero uwo nguwo uzabaririze neza, uzasanga Ndahiro ari we wari sonekere rero bakiri no ari sonankadre, niwe wari umukada we igihe bakiri no kumurinda. Ndahiro rero ni propagandiste nyine wa FPR, ntabwo ushobora guhindura kamere ye, nta kundi byagenda. Kuri we akora ibyo Kagame yifuza, nta kundi, agomba byanze bikunze kwandika ibintu by'umuntu bashatse kwibasira. Urumva rero buriya Ruhigira yamaze kwandika biriya bitabo, abantu bakora inama bati uriya muntu tuzamucogoza dute ko tubona tumereye nabi, ko atangiye gushyira amabanga hanze avuguruza ibintu byose twavugaga. Urumva rero ko Ndahiro ubwo ngubwo yaramwanditse, hasigaye bakora dosiye, bakoze dosiye bayohereza muri Nouvelle-Zélande, ariko ku bw'Imana bashyiramo amatariki atariyo, ubwo icyo kiragenda. None n'ubu urabona bazanye noneho ibindi nabyo byageze kuri internet, nyine urumva igihe ibitanditswe na Ndahiro ku izina rye na za blog ze afite ntashaka kwamamaza, abyandika mu gihe cyangwa muri New Times. Akenshi rero iyo bibasiye umuntu, iyo bamutangiye Ndahiro yahindura amazina yagira gute, ubundi iyo usomye nyine New Times n'igihe hari amazina ryaguye ry'abajournaliste ariko bose babari Ndahiro, nuko akakwandika hafi buri kwezi akagukubita kuri za mudasobwa. Umuntu wese yakwandika mu izina ryawe ukabona bije byisuka, nicyo bita effet boomerang y'ibi bya social media by'iki gihe. Umuntu umwe yandika ikintu akacyoherereza undi, undi akacyoherereza undi, noneho washyiraho ugasanga ni nk'abantu ijana bavuze icyo kintu kandi ari umuntu umwe wagiteye. Nguyo amayere ya Ndahiro akoresha ko kubazi gukoresha ibintu bya modernite, ibyo ngibyo iryo terambere ryo barigezeho rirakataje rwose mu Rwanda. Iyo bashatse kwibasira umuntu bafite uburyo bwose babikora, bagafata n'amafoto yabo bakayaremekanya, bagakoresha inama bakakuvugamo, bakabwira abantu ibyo bavuga, bagafata abanyururu bakabigisha ibyo bagomba kuvuga, bati tuzabarekura, nuko abantu bagashinja abandi ibinyoma bigafata. Nk'ibyo bya Ndahiro na nuko akora nta kundi. Urakoze.
Karori, unyibukije ibya Rakia Omar na Ndahiro. Rakia Omar uzi impamvu buriya atakivuga, mbese ko yacecetse.
Oya.
Rakia Omar burya yageze aho avangura na Leta ya Kigali. Hari raporo zerekana nyine amaboro yaje abandikira avuga ati nabakoreye raporo iyi niyi mbeshya, ntimwanyishyura kandi mwangombaga ibihumbi nka $100,000 by'amadolari, ndongera nkoreye raporo ntimwanyishyura. Ibyo rero bavuga guti yarengeraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ntabwo byari ibyo, byari ibintu by'ubucanshuro, kuko yavanguye na Kigali kubera ko batamwishyuye amafaranga yose yabishyuzaga, ko nkuko wuzu bivuga nyine batanga amafaranga menshi cyane, ariko ayo ngayo bagomba kuba atarayabonye, cyangwa se ko yafatanyaga na Ndahiro, wenda Ndahiro agomba kuba barayamuhagahara nawe agafataho. Icyo nzi ni uko bavanguye kubera icyo kibazo cy'amafaranga. Noneho rero bikubitiraho n'uko ibyo bintu byagiye hanze, abantu bavugaga bati ni umuntu urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu, baravuga bati wa muntu ni ikirura cyihishe mu ruhu rw'intama, ahubwo ni igisambo cy'ingufu. Ngibyo bya Rakia Omar niyo mpamvu wumva asa n'uwinyereje gatatu akivuga, n'uko yafatiwe mu cyuho, noneho rero n'ayo mafaranga amaze kuyabura. Ariko rero tugarutse kuri ibyo bya Ruhigira Karori n'ibi bya Mariste n'iyi politike ya Leta ya FPR ikomeje yo kugenda isa naho ishaka kugenda isebya abantu ibabuza amahwemo, sinzi none se ishaka FDL iravuga riti ibyo bintu FDF FPL yagombye kubireka kuko ntabwo bizunga abanyarwanda nita izabireka ite iza sinzi nawe uri mu ishaka urumva bizagenda bite ni politike ya FPL ikomeje isa naho igenda ikaza umurego
ni ikibazo gikomeye gusubiza Gaspare urumva ko nyine ntabwo nshobora kuvugira amabanga y'ishyaka kuri radio ariko ntagahora gahanze ndumva nta muntu ukomeza kubaho nk'urutare politike ya FPL yo ntizahinduka byo birumvikana njyewe niko mbibona ntabwo FPL izahindura imikorere ntabwo kubera yuko idashobora guhindura kamere kacyo igihe rero ikintu kidashobora guhindura kamere kacyo kuvuga ngo nigihinduke abanyarwanda kera baravuga ngo kamere ntikurwa na reka iyo FDL yanditse ngo nibireke iba ari intangamugabo iri gutanga irabizi ko turabizi ko itabireka FPL ntabwo izabireka icyo ikigomba kuba nuko FPL n'ubutegetsi bwayo bugomba kuvaho nico cyonyine gishobora gutuma ibintu bihinduka naho kwinginga FPL ngo nihinduke Gaspare se zahinduke urumva mu byo twavuze zose muri izo ngamba zose zihari nuko abari ku butegetsi abo bayibingira akagame n'abandi n'abantu bakoze ibyaha byanditswe nubwo birirwa bahindura amazina yewe hari n'inzandiko nigeze kurabukwa zivuga rwose n'ahantu ibyo bita cordone geographique bakavuga bati ku itariki y'iniyi naka yakoreye icyaha hanaha ku buryo nyine abantu bazi ibintu bashobora gushyira akadomo ku ikarita bati nahanaha nubwo haba harahinduye izina abo bantu rero bazi ko kuva ku butegetsi ari ukuvuga gushyirwa mu bucamanza urumva rero ntabwo bashaka kuzajya mu bucamanza kubera yuko batinya nyine ko bahanwa uretse ko hari ukwikoza ubusa ubundi ubucamanza ntabwo bivuga iteka ko bugomba gukatira abantu rwo gupfa nk'uko bo babigenza dore ngo bavanye mu itegeko nshinga no mu bihano igihano cyo gupfa ariko abantu babica ruhongohongo baticishije inzara baramurigisa cyangwa bakamutera inshinge zo kudabyuka cyangwa bakamuha amazi yo gutuma atongera guhumeka kwica rero kw'ikigihano cyo gupfa cyo FPL ifite uburyo bwinshi bwo kugikoresha ni ukuvuga rero ko FPL igihe ikinganjemo intagondwa z'abicanyi kandi hari ibimenyetso bifatika uretse biriya byo kuhimbahimba bahimbira abantu babagerekaho ibyaha batigeze bakora ntabwo mvuga ko n'abantu bose bari muri FPL ari abicanyi oya rwose ahubwo iri sompriano tayi bafashwe bugwate abantu benshi bari muri FPL bafashwe bugwate n'intagondwa z'abicanyi bemeza ibyo FPL igomba gukora hari abantu nyine bakunda kuvuga ngo no ngo FPL ngo aba FPL ngo bose n'abicanyi ntabwo ari byo abicanyi barazwi bari muri FPL gusa izo ntagondwa z'abicanyi bo muri FPL nizo ziyobora nyine FPL noneho zigafata abandi ho bugwate izo ngizo rero ntabwo zizigera zirekura ubutegetsi urabizi ko no mu ngamba zindi ubu ngubu Gaspare nawe uzi gusesengura ziriho iyo Kagame abonye nk'umusirikare mukuru cyangwa se undi muntu yizeye akaba nta cyaha yakoze abigenza ate uwo musirikare amwohereza kwica abandi yagira ibyago agafatwa ubwo nyine ibyaha bikaba biramuhamye atafatwa agakora uko ashoboye akamwica urabizi wa muntu wigeze kwica Sendashonga I Nairobi ukuntu bamugize n'abandi n'abandi yakoresha rero metode nk'iza Hitler kohereza abantu kujya gukora ibibi noneho bavayo akabica kugira ngo ibanga ritazamenyekana yaba tabisha akababwira tumva shahure mukora uko mushoboye mu nshyigikire dore mumaje kwicana hasigaye nimvaho kababayeho byabinda bavuga ngo avuyeho ngo abatutsi bashira ntabwo ari abatutsi bafite imuho kuko abatutsi yarabamaze yarabamarishije n'ubu baracyamuhunga ariko abayifitiye impuhwe avuga ati umuntu utarakora icyaha tukaba dukorana ni ntamukoresha icyaha ngo namufate ubugwate ashobora kuzamvamo ngizo za strategy none se uragira ngo FPR izahinduka ite ni ugukora uko dushoboye ikavaho nta kundi nicyo kizarangiza ibibazo urakoze
urakoze Karori ariko njyewe bya binantangaza usanga n'amahanga harimo abantu wagira ngo nabo muri bwiriya bwicanyi bwo mu Rwanda wagira ngo babufitemo inyungu cyangwa babugizemo uruhare ahubwo nuko tutajya tubimenya neza ese wasobanura ute nka uriya mukomiseri wa Loni ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu uziko aherutse Kinshasa mu kwezi gushize ku itariki 21 niho yavuze ko ngo akurikije biriya bya raporo mapingi ngo bafite lisiti ngo ariko ngo yibanga y'abantu bagiye bica abantu n'ababikoze bose urumva ni bariya abaperezida ba Kagame ba Kabila ariko ngo iyo lisiti ngo ntihashobora kuyerekana ngo none se ategereje ikigira ngo zayerekane Karori sinzi mu busesenguzi bwawe ese twavuga ko amahanga harimo abantu bari bafite inyungu ko biriya bintu byo mu Rwanda biba
urakoze Gaspare uzi gushotorana ariko iyo witegereje hari ibintu burya abantu bakunda kwibeshyaho ntabwo abantu urumva nahoze mubwira ko Kagame uwashatse kwikiza cyangwa ko atazamugambanira mugira ingwate akamwohereza mu bwicanyi urabizi ko ino mu Buraya ubwicanyi naho burahari ndetse bugera naho mu Buraya urabizi kuye abantu umuntu abangamiye inyungu yundi abigiye amuhitanye hari ibihugu rero byinshi dukunda kubyibeshaho tukavuga ngo nuko bishyigikiye Kagame kera abantu batawamugani badafite ubusesenguzi baravuga ngo nuko bakunda abatutsi nta muzungu wanga abahutu cyangwa ngo akunda abatutsi ku buryo bw'umwihariko umuzungu icyo abashaka ni inyunguzi burizarebe kuva isi yabaho ibyo bise le guerre de la conquête aho ibihugu nyine kugira ngo bibe icyo biri cyo ubu bibikesha kuba byaragiye bikarimbura bene ibintu bikabibatwara bikabatwara nk'iminyago bigatwara n'ibintu byabo nk'iminyago urabizi intambara zabaye mu Buraya na hehe niko zagenze abazungu rero baravuze bati twe guhora tumarana kandi hari abo tushobora kumara ubwo rero intambara bakoze uko bashoboye bayivana mu Buraya uretse ko ngo bitangiye naho kugarukamo ntabwo ndajya muri rwinshi ariko reba nk'ibibera muri Ukraine hariya hirya ukuntu baba bahanganye ikiba kibashishikaje ni umutungo ntabwo umuzungu azemera ko imodoka yibura lisansi ntabwo azemera ko telefone ye ibura amabuye ntabwo azemera kubaho nta telefone kandi ibikoresha biva muri Congo ngo ni uko ngo hashobora gupfa umuntu muri Afurika iyo umuzungu apfuye ari umwe induru ziravuga ariko abirabura abanyafurika gupfa nk'ibimonyo ariko abazungu bakirinda kugira ngo ibyo urwego bagezeho rwo kubaho neza rusubira inyuma ntabwo umuzungu azabura amashanyarazi ngo nuko mazutu yabuze ntabwo amabuye yo muri Kongo abazungu bazayahara ngo nuko ngo hapfuye ngo miliyoni zanga urabizi ko muri kariye ya karere kiwacu amaze gupfa abantu barenze miliyoni 10 abo bantu bose iyo mirambo yose ntabwo bari uko ari ubwoko buno abari yuko yagombaga kubaho kugira ngo izo nyungu zigerweho Kagame nta kindi bamushakaho Kagame bamushakaho kuba yarabafashije gutwara amabuye yo muri Kongo abo bose ugenda ureba uzagenda uzasanga ari inyungu z'amafaranga ubwo mbese abona atangiye gusubira inyuma aramubwira ati ati ngwino ati nguhe ikinombe hano cyangwa ati ndagukatira isambu wubakemo nta misoro nta kinda biguhera ubusa urumva rero umuzungu yiboneye business ibyo kuvuga ngo niwe ngura ya kurengera ngo Kagame ngo yafunze umuntu ngo yagizaga ibyo cyo ntabyo aho ngaho rero abantu ntibagomba kujya bibeshya ni ukuba nk'abana b'imfubyi banyamwigendaho tukamenya nyine ko abazungu nta kindi bashaka muri Afurika uretse inyungu zabo icyo rero abantu bagomba kureba ni ukuvuga bati cyangwa se duti inyungu buri muntu wese yabona inyungu ze ate ariko bitagombye gusiga imiborogo mu Banyarwanda cyangwa mu Banyekongo cyangwa mu Barundi bishoboka bite birashoboka icyo bita partenariat responsable ukavuga uti ndaguhe iki nawe umpe iki ariko ntibibe ibyo kuvuga ngo nzanira biriya ngo niwanga ndakwica aho ngaho Kagame nyine nahafitiye ibibazo kuko nubwo yirirwa yiba amatora ayano duseke muri paroloma gishaka kwerekana ngo abaturage baramushyigikiye Kagame ntabwo abanyarwanda bamushyigikiye kandi arabizi nicyo kibazo cye ariko iyo ni intwari ikomeye y'abazungu kuko abazungu baba bashaka nyine umuntu udashyigikiwe na bene gihugu kugira ngo bamubwire bati nutaduha iki n'iki turakurekura niyo mpamvu ubona Kagame yavugaga ati ujana n'abantu kwiba hanyuma bagufata bakakwigurutsa ni wowe wabyivugiye ntabwo ari njye urabyumva ni ukuvuga rero ko hari abantu bafatanya gusahura muri Kongo ibyo byo gusahura rero ibyo byo kugabira umutungo wo mu Rwanda abanyamahanga urabizi hari benshi bamaze kubona amarangamuntu yo mu Rwanda bwene gihugu urabizi ko ibishanga ejo bundi niwe wabivugaga babyeguriye abanyamahanga abanyarwanda bakabicwa n'inzara kubera ko batagishobora guhinga mu bishanga na bya bindi wavuga uti bavana abantu aho bahingaga bakababwira ngo bagiye kuhakorera ibi n'ibi bikamara imyaka n'imyaka bitaraza ngibyo ibyo abazungu bashaka abazungu bazacuruzanya na Tristar ya Kagame bazacuruzanya n'inyange bazakora na transport yo kujya kwiba amabuye muri Kongo azigeye bavuge bati Kagame igihe inyungu zacu kizishyigikiye turagushyigikiye turakuramya no kuguheka tuzaguheka nta kibazo nawundi ze wibwira ko abazungu ikindi badushakaho ni iki ntacyo da ntacyo urakoze
urakoze Karori kerekana iba warufite ijambo ryo kwanzura
no na urakoze Gaspar nagira ngo nongere mbwire abanyarwanda bumva radi inkingi ko rwose tugomba gukomeza kungurana ibitekerezo abantu ntibacike intege wa mugani wa Victoire abantu bagashira kubwoba ntibahore mu miheno bihishe ngo Kagame ngo atazabasangayo uko biri kose Himbara ni uherutse kwibutsa wa mugani uvuga ati baraje batwara umuyahudi ndavuga ngo sindi umuyahudi baraza batwara umukomunisti baravuga ngo sindi umukomunisti nuko buracya bamaje kubatwara bose abarenge usigara nanjye baraza barantwara abantu rero bagomba kumenya ko urugamba ari urw'abanyarwanda bose kandi ko kwese tugomba gufatanya kugira ngo urwanda rubone ubuhumekero umunyarwanda yishyire yizane mu gihugu atazira ibitekerezo bye atazira ubwoko bwe atazira icyo yabaye cyangwa se umurimo yigeze gukora cyangwa akarere akomokamo urwo ni rwo Rwanda dushaka ni rwo Rwanda FDI ishaka nkaba rero mpamagarira abanyarwanda kugira ngo bafatanye na FDI n'andi mashyaka ahuriye muri platform ndakeka mu minsi isize twatanze imigabo n'imigambi ya platform ihuriwemo na RNC amahoro PS imbera kuri PDP imanzi ndumva ntarindi nibagiwe sinzi niba hari indi nibagiwe uko biri kose ayo mashyaka yose ubu ngubu turafatanya harimo abahutu n'abatutsi urabizi platforme rero iravuga iti icyo guhora abantu batotezwa ngo ni abatutsi cyangwa n'abahutu tugomba kukivanaho icyo gufora abantu batotezwa ngo bakoze ikini ngo babaye ikini iki cyangwa bakomokana tugomba kukivanaho icyo kuhora baziza abantu ibyaha batigeze bakora ngo bakoze genocide nta ruhare bayifite bazira gusa yuko batemeye FPR ibyo tugomba kubivaho buri muntu akajya mu ishyaka ashaka ndasaba rero abanyarwanda bose kugikira ngo bashyigikire platform P5 kugira ngo tubone uko dutera imbere tuve muri ibyo bintu bihora bizambaguza abanyarwanda bigatuma rwose tugira ibibazo bidashira ntabwo P5 nk'uko abantu bakunze kubivuga natwe kandi twabisubiyemo ntabwo P5 ariyo platform nyine ihuriwemo n'ayo mashyaka atanu maje kuvuga ntabwo ntabwo rwose ishaka kugira ngo izane wa mukino wa gatebe gatoki ngo umwe nasohoka undi yinjire icyo ikintu rwose abantu bashaka yongera asubiremo FDU amahoro People Congress PDP imanzi PS imbera kuri na RNC Rwanda National Congress icyo dushaka ni ukugira ngo abari mu gihugu bakigumemo abagihunze batahuke dushaka uburyo twabana tutaryana umuntu atazira icyo ari cyo urakoze
urakoze Karori uramuke
uramuke ukomereye Gaspar.